Claro, beats.
Moise ni como caca.
Your boy Nazo.
Brr, pa, pa, pa.
Zambia.
Separate. Se vente ni gas.
Pari samme zamba. Pai fitiri.
Nambalo.
Kozamo kampani.
Ukaka chelo nebo kuma zilo zilo. Benzila mfuluka mates na pilo. Life ni gamba kwa ni mukasino. Nebo ukwika na maya no wino wino. Mubili pali weki amano pali mane. Bonse twalishi bati life ni chane. Tatwika la pamo. I do standing everyday kukeba mune. Ishtani mpia. Ishtani mpia.
Ishtani mpia. Ishtani mpia.
Ishtani mpia. Ndalama, songa ta ukwe temane wimpalama. Ishendo kwa bula mapu, patinga na ukwa talesli nkapu. Hey, epo tusangwa paba GP, not small paba ma big deal. We got no time for the drama, tafaka nzelu pan drama. Ni hustle, hustle, paka feng kwate. Bondi mbaso vekone ya mukate. Nadiba responsible kina wondate. So, shalekele shene, paka kwate aga. Money to chase, no time for baby bass. Nidion semba muhaso open for better days. Life, yali kawa kuno kotwa ikala. So we stick to hustle kuno kukopala. Tukewa lionse tatupoleka. Matumba lionse yali pompeka. Indala mashali tutumpika. But tulenda kuno paka kumpika. Ukaka chelo nebo kuma zilo zilo. Benzila mfuluka madness na pilo. Life ni gamba kwa ni mukasino. Nebo upika na mayano wino wino. Mubili pali weki amano pali mane. Bonse twalishi bati life ni jane. Tatwika la pamo. I do standing everyday kukewa mune. Ishtani mpia. Ishtani mpia.
Ishtani mpia. Ishtani mpia.
Ishtani mpia.
Moise ni kumukaka.
Ishtani mpia.
Separate.
Let's go. Ishtani mpia.
Tufuma padu chelo pa kupumuka. Twalika kapane mpia no chukuputuku. Muka kwa kilimbine na beki twalilaka. Bomba baka na kwa tana bakumuka ko.
Hey!
Dengi la kuwendo. Handsome savage ni njamo na mikanga. Japano wabu nanga nitu wombeko. Buka kwa tibeji la mkapa. Zero funga namba ya mpaka. Mbombe la kumofe na pasanya. Shape na shifo ya vyo kupia pia.
Ishtani mpia.
Shibokola no kukokolanga na umfwe kwa shili.
Ishtani mpia.
Zero kwa ikwe tulafuma.
Ishtani mpia. Buka katelo nevo kuma zilo zilo. Benzila mfuluka mates na pilo. Life ni gamba kwa ni mukasino. Nebo ukwika na maya no wino wino. Mubili pali weki amano pali mane. Bonse twalishi bati life ni jane. Tatwika la pamo. I do standing everyday kukewa mune. Ishtani mpia. Ishtani mpia.
Ishtani mpia. Ishtani mpia.
Ishtani mpia. Ishtani mpia.
Ishtani mpia, kufunya pona fia. Kapali kwa mpia, lolete kwa itia. Faifi tola mfana wino maitia. Talama ndara mama looks. Fafe kushini sona kuchi. Yumambuka zilo five kuma cha cha cha. Kusep kamane kuma cha cha cha. Halo halo, eko shili. Chila la boni, kano koshili. Life ni chane kwa teka plan. Keko shili butu kile kofenani.
Katelo nebo kuma zilo zilo. Benzila mfuluka mates na pilo. Life ni gamba kwa ni mukasino. Nebo upika na maya no wino wino. Mubili pali weki amano pali mane. Bonse twalishi bati life ni jane. Tatwika la pamo. I do standing everyday kukewa mune. Ishtani mpia. Ishtani mpia. Hey. Ishtani mpia. Ishtani mpia.
Ishtani mpia.
Let's go.
Ishtani mpia.
Towana boss wa my bosses.
Italian family.
Gaza City.
Kimbiabia. DJ Zemubabe.
Kabasa.
Chiushi Matelo Junior Lola Pandola
Zombie Graphics
Musonda Mukuka
Anko Matiai
Fresh Nigga
Elala Kasipi Wewe Sawalele Tukapisa Chipi T4 Inspector Pakitwe
Prince Zambe 1
Nazo Zambia
Matimuko The Boxer
Kido
Pizzo Deshin Commander Ben Ben Commander Chizo
Slim Dadio
Castro
Nani Mona
DJ Shanks
Bagai Baba Gai Gai
Excess Nigga
Pause Nation
King Metro
Oscar Mosquito
Nagumona Mainizo
Why is that nigga go back?
Drake Zambia Copacabana
Beats
Jenny Lou Yes sir.